oluvanyuma lwa gavumenti okwongera inate ebikujju kwa by'olunaku lw'abajulizi ba Uganda olw'okubalukawo kw'ekirwadde ki Ebola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo DRC, ekitongole ki Catholic Episcopal Conference kisabye n'ate abagoberezi ba Kristo okusigala nga bakakkamu nga basaba nnyo era nga bali bomo n'okusigala n'essuubi. Bino byabadde mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa ssentebe wa Episcopal Conference Bishop Dr. Joseph Anthony Ziwa ku lw'aba bishop ab'abakatoliki mu Uganda. Ekklesia yagambye nti wadde olukungaana lw'eggwanga e Namugongo lwongezeddwayo amasaza wamonezi parish bikubiriziddwa nate okujaguza olunaku lw'abajulizi wakati mu kuwabulwa kw'aba bishop kwa bishop wesaza wamo n'ab'obuyinza b'ekikwatako mu gavumenti wakati mu kugoberera ebiragiro byonna eby'ebyobulamu ebyassiddwawo eri ministry y'ebyobulamu. Essaza lye Kasese lye libadde mu mitambo egy'okutegeka nate emikolo egy'olunaku lw'abajulizi ba Uganda ku lutta olw'abakatoliki.